Yeah. Samo filo ni boy.
He's most touch on the beat.
Oh, sit lava. Upanga shingo. Ding ding. Menina so bongongo. Nyole singa. Ding ding. Uem Kenyan bongongo. Kwa maringo. Ging ging. Ulivoja za longongo. Kengeza chongo. So mende. Kiwete sasi na mago. She got a ma. She got a ma so. She got a ma. She got a ma so many take everything. She got a ma. She got a ma so. She got a ma. She got a ma so many take everything. Kana ushari kakitembea. Kakienda kana rudi. Mwacho kama kana sinzia. Kana fanya makusudi. Kamelifanya nimelegea. Kwa bedi kalivyo kajuzi. Ulingo dori dori. Kana ruku tutam na kazuia. Kana inam. Ayayaya mama. Kana inam. Kama kana lima. Kana inam. Ebu chuma. Kana inam. Kiwete na chechema. Kana inam. Ayayaya mama. Kana inam. Kama kana lima. Kana inam. Ebu chuma. Kana inam. Kiwete na chechema.
Nakabodi sepetu, nikika cheke ni petu petu. Ayaya, kamefunga shaki kwetu. Pongezi pone kwa mama zetu. Ayaya, nitaka honga mikwanja. Nishaka set ya bajeti. Kwa kesi na ujanja, yani hapo na peti peti. Nikika cheke na lekea kea, utadhani supergeti. Akili za kitoto za rejea jea na vile kalivyo jiseti. Kabebe mama ama doli doli na kapeleka katorol. Ulingo dori dori, kana ruka tutam na kazuia.
Kana inam, ayayaya mama. Kana inam, kama kana lima. Kana inam, hebu chuma. Kana inam, kiwete na chechema. Kana inam, ayayaya mama. Kana inam, kama kana lima. Kana inam, hebu chuma. Kana inam, kiwete na chechema. She got a ma. She got a ma so. She got a ma, she got a ma, so many take everything. She got a ma, she got a ma, so she got a ma, she got a ma, so many take everything.
Akakato to mini takalea, uwalangula waridi. Na apakato sitoka chezea, kana nito abaridi.